Jesu, Jehova mkhulu eSiyoni, ume phezukonke. Bonge kakhulu nelisayo ungcwele. Nemis abanika sakhe. Verse 4. Ubonga ungcwele yena. Verse 6. Omose no-Aroni babe phakathi kwabapristi bakhe. USamuel wayephakathi kwabakhulekayo egameni lakhe. Bakhuleka kuJehova yena wabaphendula. Verse 7. Kwakhuluma kubo esensikeni yefu. Bagcina ubufakazi bakhe neyimiso abanika zona. Verse 8. UNkulunkulu ubaphendulile wabakubo uNkulunkulu othethelelayo nophindiselayo ngezenzo zabo. 9. UJehova wethu engasentakhe engcwele ngokuphelele uNkulunkulu wethu. Kubo 100. Kanti kuJehova ngezwi ukhalalisa umhlaba wonke. Verse 2. Mkhonzeni uJehova ngokujabula